Dati msafi dot com.
Kama nacheka hivi lani po gore mai hapa nyingine tena zishapitwa na wakati kuganda singeli kununa alafu kuna hiyo mpya sinda singeli mama Amina leo nimekuja mkali kukata mzizi wa fitina oya singeli ya leo wala tuje zikibabe jeza kistala kumweza kuhusi mkanyage singeli ya leo watu uki kama rege nda metupe biti tuimbe ote singeli kia dizabe Promo nyingi kwenye radio mashetani yakinipanda ili goma na lishuti video na tena nalianza TikTok insta kujisnap na nawapa kali ya mwaka mpaka peji za udaku kote singeli kia dizabe gang do gang gang la ma gang gang come na check ave la ni po how we manage at all how we manage at kesi how we manage manangu leisa kubariana sana na manangu mchemia papi chichi mananasi Beita, mwanamkwe
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.